Westside Music Block.
It's 2K alongside Limu on this one.
Wow, yeah. Sweet Kid made it.
Ritela Nicola Tenga Sichona. Baby, baby, wena. Nagoka ufela miu pula ikuena. Baby, baby. Ritela Nicola Tenga Sichona. Baby, baby, wena. Nagoka ufela miu pula ikuena. Baby, baby. Ritela Nicola Tenga Sichona. Baby, baby, wena. Nagoka ufela miu pula ikuena.
Wa Mr. Righty Nika kula mulela mwamiliko kaufela Nakona kukulata Nakona kukueze za lobata kaufela Nakona kukuisa ni mo shopping mo Kulilio inapili hamo Free mind gonna life yo vata Alielua wonise real love Kulinikula tenge sicho Anina kulumeleza michaku kuswala Kulinikula tenge sicho Auna kuniwona kukunata kanga daily
Are you getting it baby?
Ritela Nicola Tenga Sichona Baby, baby, wena
Nagoka ufela miu pula ikuena
Baby, baby Ritela Nicola Tenga Sichona Baby, baby, wena
Nagoka ufela miu pula ikuena
Baby, baby Ritela Nicola Tenga Sichona Baby, baby, wena
Nagoka ufela miu pula ikuena
Wena modi, halie bondi Waziba ubuto kwa kuna wena badi Hapena kutokwa luli wena badi Mbupile waka ni mpilu ya kabadi
Nika kupangela pati kulekela kiti ya moho ni keki
Halewone nekula tenge sicho Kulima mine kupimi semeliko Lila tola luna halio mwaliko Koza kulwana luana kuzusana ni miyoko Inge kuna ufumani ni muna Nika kupanga ni mutu yo mutuna
Ritela nikula tenge sichona Baby baby wena
Nagoka ufela miu pula ikuena
Baby baby Ritela nikula tenge sichona Baby baby wena
Nagoka ufela miu pula ikuena
Baby baby Ritela nikula tenge sichona Baby baby wena
Nagoka ufela miu pula ikuena
Nasepa waziva Moku utuale langa kwandu akusina sicho Kisemu ni wena Kupila kousio mwamu shitu walukulu Nakona kukulata Nakona kukuisa ni mwa shopping mo Nakona kukutari sanga daily Nakona kukuisa kwa makapaela Nakona kukulata Nakona kukuisa mwari selilogi Nakona kukutari sanga daily Nakona kukuisa mwa comes garden
Are you getting it, baby?
Ritela Nicola Tenga Sichona Baby, baby, wena
Nagoka ufela miu pula ikuena
Baby, baby Ritela Nicola Tenga Sichona Baby, baby, wena
Nagoka ufela miu pula ikuena
Baby, baby Ritela Nicola Tenga Sichona Baby, baby, wena
Nagoka ufela miu pula ikuena
Wane yaku utuwala inge sichona 2K is kill
Yo boy, yo boy, yeah
Wow, Sweet Kid made it
Baby, baby
I like it
Download it from westsidemusicblog.com